abagabo wala wekume era werinde wangu nkwagaliza omusajja obuvunanyizibwa akufaako era akwagala
nsanji nsanji oh nsanji nsanji mwana wange eyafaanana kalanji nze nkutya nnyo kulokemebwa balenzi ba kuno amatoga ggulu owulira ebigambo bya wano ne mbatya nnyo laba enkenene zaabaze wano bwe zengera onogooka bula abayala ba kuno okuwona wango wanga wungule kira twabanga tannali ekibuto kimulebera omwana wango wango wanga wungule kira twabanga tannali ekibuto kimulebera ab'emitala eri n'ab'emitala eno mwenna ndibalwanya kanga tabangula eddubi ab'emitala eri n'ab'emitala eno mwenna ndibalwanya kanga tabangula eddubi atemo nampaki kanga tabangula eddubi enyimba za daddi kanga tabangula eddubi zezankuza mu nsi kanga tabangula eddubi ziyimbe mwana gwe kanga tabangula eddubi
ebintu byansi bigendeko mpula abantu abasinga mitima janjaba bazwakidde balunduka ng'embwa z'okukyalo nsangi otandise okusuna ebbeere wegendeze empisi ku sosolo midiya abakunyigira amaaso bagendeko mpola abakusiya bagambe aga ab'emitala eri n'ab'emitala eri bulabule ssewaziko yafukule ku newaŋaawulire oyawungule kira
ab'emitala eri n'ab'emitala eno tabangula eddubi ab'emitala eri n'ab'emitala eno mwenna ndibalwanya kanga tabangula eddubi atemo nampaki kanga tabangula eddubi enyimba za daddi kanga tabangula eddubi zezankuza mu nsi kanga tabangula eddubi ziyimbe mwana gwe kanga tabangula eddubi wanga abakumuyiggo wango wanga yigga n'embogo ey'ebbango nawo olofuuya mulema yebbanka wamwa mwekweka mbukwata ekiriga nkoye wango alindabira wambwa muno temuli wambwa muno mulimu waddiga muno temuli wambwa alindabira wambwa muno temuli wambwa muno mulimu waddiga muno temuli wambwa omwana wango wanga wungule kira twabanga tannali ekibuto kimulebera omwana wango wango wanga wungule kira twabanga tannali ekibuto kimulebera ab'emitala eri n'ab'emitala eno mwenna ndibalwanya kanga tabangula eddubi ab'emitala eri